maxkamad ku taalla dalka Masar ayaa maanta 3 sano oo xarig ah ku xukuntay 3 wariye oo ka tirsan telefishinka Al Jazeera ee fadhigiisii hay dalka Qatar. 3 wariye oo kala ah Maxamed Fahmi, Peter Grace iyo Baher Maxamed oo dacwadooda dib loo qaaday ayaa maxkamaddu sheegtay in lagu helay baahinta warar been abuur ah iyo taageerista ururka Ikhwaanul Muslimiin ee laga munuucay dalka Masar. Wariyaha Maxamed Colaad Xasan oo studiyaha ila fadhiya ayaa warbixintan inoo soo koobaya.
Maadsanid Ismaaciil. Laba ka mid ah wariyaashan, Maxamed Fahmi oo ah masaari haysta dhalashada Canada iyo Baher Maxamed oo isna Masar u dhashay, ayaa la arkay iyagoo ay ciidamo ka kaxeynayaan maxkamadda markii ay xukunka ku riday. Wariye Peter Christo oo isagu ay Masar u masaafurisay ama ka masaafurisay waddankaasi una masaafurisay Australia oo u dhashay bishii February ee horaantii sanadkan, hase yeeshee wariyaashan dib loo maxkamadeeyay ku jira ayaa la xukumay ama xukunka lagu riday isagoo maqan. 3 wariye ayaa ku eedaysnaa inay taageerayeen kooxda Ikhwaanul Muslimiinta ee dalkaasi laga mamnuucay Masar. Waxaa kaloo lagu eedeeyay inay dalkaasi ka howlgalayeen iyagoon warqadda ruqsada ka haysan Masar, isla markaana ay baahiyeen warar halis ku ah ammaanka dalkaasi, inkastoo wariyaashan ay aad u beeniyeen dhammaan eedihii loo soo jeediyey. Ururada u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ayaa sheegay xilliga in xariga wariyaasha loo geystay uu qayb ka ahaa olole ballaaran oo ay qaaday xukuumadda militariga Masar oo ay ku doonaysay inay gacan bir ah ku qabato mucaaradkeeda iyo saxaafadda xorta ah. Markii ugu horreysay ayaa 3 wariye la xukumay bishii July ee sanadkii 2014 iyadoo Mr. Grist iyo Fahmi lagu xukumay 7 sannadood oo xariga, halka Baahirna lagu xukumay 10 sannadood oo xariga. Qaadigii dacwadooda dib u qaadayay maanta, Xasan Fariid ayaa sheegay in eedaysanayaashan lagu helay dembiyadii ay galeen, sidaa daraaddeedna 3 sannadood oo xariga lagu ciqaabayo. Si ka duwan labada wariye ee kale, Baahir Maxamed ayaa isagu 3 sano waxaa u dheer 6 bilood oo xabsi ah oo lagu kordhinayo maadaama markii la qabanayay ay booliisku sheegeen inay jeebkiisa ka heleen rasaas. Isagoo la hadlayay telefishinka Al Jazeera si uu xukunkan jawaab uga bixiyo, ayaa wariye Peter Grist waxa uu sheegay inuu aad uga naxay xukunkan.
The fact is that this is a wrong. This is unjust. This is unethical. This is immoral at so many levels.
Waxa uu yiri xaqiiqdii waxa ay tahay in xukunkan uu yahay mid qaldan oo aan xaq ahayn oo ka fog anshaxa marka dhinacyo badan laga fiiriyo. Ma aha buu yiri mid la qaadan karo. Waanu ka dagaalamaynaa si aan magaceenna iyo sharafteenna u ilaalino. Annagu ma nihin buu yiri argagixiso, mana jiro urur nagula xiriirin karo. Mid ka mid ah qarinada difaaca iyo Fahmi oo la yiraahdo Amal Clooney ayaa sheegtay inay aad uga niyad jabtay oo xukunka keliya ee ay xaqa ah ee ay sugeysana uu ahaa in wariyaasha dembiyada lagu hayo lagu waayo sidaana lagu sii daayo.
Every single third party that has looked at this case from the beginning, from the UN
waxay tiri cid kasta oo 3 oo dacwadan eegtay bilowgeedii sida qaramada midoobay, midowga Yurub, Maraykanka iyo UK waxay sheegtay inaan eedaha loo hayn cadeymo ku filan. Xitaa maxkamadda sare ee Masar ayaa sidaasi la qabtay tiri. Xukunka dhacay maanta waa mid fariin halis ah diraya dalka Masar. Wuxuu dirayaa Peter Farina in wariye si ka fudud loogu xiri karo kaliya inuu qabsaday shaqadiisa. Waxay diraysaa Peter Farina inay jiraan Masar qaadiyo ogol in maxkamaduhuuda ay noqdaan aalado siyaasadeed oo wax lagu caburiyo laguna baahiyo dacayaadka. Fahmi iyo Baahir Maxamed oo damaanad lagu sii daayay bishii February kadib muddo sanado oo ay xabsiga ku jireen ayaa maanta dib loogu celiyay xabsiga, sida ay sheegtay Marwa Cumara oo ah xaaska wariye Fahmi oo ilmeynaysay markii uu xukunka dhacayay.
President Abdel Fattah al-Sisi to mercy us and to deport Muhammad the same like what happened with Peter and not to let.
Waxay tiri waxaan u tagay Maxamed Axweyne Abdel Fattah al-Sisi si aan u weydiisto inuu noo naxariisto oo ugu yaraan u musaafuriyo Maxamed Fahmi si la mid ah sidii la yeelay wariye Peter Grist oo aan xabsiga loo taxaabin oo uusan ku dhibaatoon. Hase yeeshee jawaab layma siin Peteri, ma garanayo sida xaalkeenu noqonayo la'aanti. War qoraala oo soo saaray telefishinka Al Jazeera oo uu akhriyay agaasimaha guud ee telefishinka Mustafa Sawaaq ayaa cambaariyay go'aanka maxkamadda. Sidoo kale hay-adaha xuquuqda aadanaha ayaa xukunka ku tilmaamay mid Masar ay kaga noqotay xorriyadii ay dadku ku heleen kacdoonkii sanadkii 2011 ee lagu riday madaxweynihii muddada dheer dalkaasi maamulayay Xusni Mubaarak.
aad buu mahadsan yahay maxamed colaad xasanoo istuudiyaha igula sugan oo inoo soo koobayey warbixintaas ku saabsan saxafiyiinta lagu xukumay dalka masar. Kala socoteena waa laanta afka soomaaliga ee v o a.